Amahubo 2:1. Kungani ukuba abezizwe baxokozele nabantu bazindle ngokuyize na? Verse 2. Amakhosi omhlaba azihlanganisa nababusi baceba icebo ngoJehova nangocotshiweyo wakhe ngokuthi. Verse 3. Masiqabule izibopho zabo, silahle izintambo zabo zisuke kuthina. Verse 4. Yena ohlezi ezulwini uyahleka, inkosi yabadelela. Verse 5. Ibisikhuluma kube intukuthelo yayo, ibethuse ngolaka lwayo, ithi. Verse 6. Nokho, ngibekile inkosi yami eSiyoni, intaba yami engcwele. Verse 7. Ngiyakulanda ngesinqumo, uJehova wathi kimi, uyindodana yami wena, namuhla ngikuzele. Verse 8. Cela kimi ngiyakunika bezizwe babe yifa lakho, nemikhawulo yomhlaba ibe imfuyo yakho. Verse 9. Uzakubaphula ngentonga yensimbi, ubaphahlaze njengesitsha sombumbi. Verse 10. Ngakho hlakaniphani namakhosi, yalekani nabahluleli bomhlaba. Verse 11. Mkhonzeni uJehova ngokwesaba nethabe ngokuthuthumela. Verse 12. Yangeni indodana ingaze ithukuthele, nibhubhe endleni ngokuba ulaka lwayo luyavutha masinyane, babusisiwe bonke abaphephela kuyo.